Ayani kun hara magala finfinne ke setis ka bajamera waltaji minilikiti ka gagge fami sirni kun saganta da daof ke saka baje daga basa tsahai damto irgite kuno
yadannon injifanno adwa finfinne saganta da dadatin ka bajame olera har daga nama sa'a 12 finfinne gara intotorra madfin ukoudan ka banye injifanno adwa kan jalqawami finfinne addababai minilikiti sirni ababo kawo bulchinsa magala finfinne durata a walda gotta etiopia tin tawatame yadanno guyya harra ilal sudanis itigaftama bulchinsa magala finfinne engineer awqa haile mariam erga dabarsaniyo abotin gotonni lol adwa injifachu itin sani guddan wallage fachu fi waldandawura tokumma cimsachunida kankiyar kankenya wanjer dursisi sun dajechun alonni hatta abotarra barachu qabu wanjer nisaniyo
basarachu zaman yekadan qarumachin
barain qarum netti hogantoni kenya qaruman abotin akakayun kenya adunya qaruminan tarka guddar rajirtu halkan tokon rugutan harra akuma jedame kabajan akka ilalamu guyya bilisumma asontane guyyan jifanno kana akka kabajnu kanutasan bayyetani garu akka tokotti wan abadanibi alonni harra juru alota fi egere biyetti calmatti olke akka ilalamu itigabtumma dacha qaba gama tokoni biya ababayyu fi kakayyu kenyarra bilisumma ashe eksisar rafune oso in servisisin oso addanin basne fedi keson kenya miratas gabbin toanne alota itanu biye jabdu kana dabarsu qabna
strataan walda gonta etiopia lildan el joti gamasanitin etiopia biye birmaduma ishi tekfatte biyo ta olla fakkenya ta te dajechu tokuma humna ta u lola adwa rat muqlati rajalan
donani anan ogala badwa kararo sulan jeglosh baderrebut mere tani katsu ogyalai
Warana Taliani Biyeti Were Walin, Gotonikenya Lola Jibata Tazisanin, Waregama Bakabu in Dandenye Kapalaniru. Gotatak Ali Kanen Haga Umati Nikabajna Niadan Nasi. Gotonikunen Yerosanati Biyavi Umadasan Egani Asin Akaganif Echitinsani in Nikudani Garagaruma Kesusani Weldende Sisani Kumavi Gamtan Wariti Amani. Biyya saani tokkitti taate waardiya taani ammas jibbati sun wal jaalalan namni hundu biyya saa waardiya dhaabbatu qaba
gootosni yaadanno guyyaa har'aarratti hirmaatan keessa dubartoonni injifannoo adwaa keessatti shoora dubartoonni qaban ibsaniiru adda baayinash haayile maariyaam lolli adwaa injifannoodhaan akka goolabamuuf dubartoonni gahee guddaa taphachaa turan jedhan
akka haati kiyyanatti himtutti Tendu Bertota, Galani Kop Esna, Namota Madan Wal Anna, Kandueni Awal La Kasmus, Warri Ira Akabukotanis, Ufatasani, Ufane, Avane, Devare Egna Nanjeti, Hatiko. Abako Hatiko, Walfana, Kanisan Dulan, An Erga Araban Kenya Avatin, Aduat Alad, Harra Kalamansani Fambe.
Lola Aduara Tigotus Martin Jalawari Gamanifi, Aduan Infano Oromoto, Ipseniro, Ajari Bath and Sali Lisawaga. Gotota yaadanno waggaa 21 fi 24ffaa adwaa irratti hirmaachuuf finfinneetti argaman keessaa
tuula adwaa mana biddaa kennanii nabsee xilaataa kennanii biyya abbaa isaaniitiin fitaraarii akka goorjis wajjin jajjaamaa igarasuu fitaraarii morodaa fitaraarii ijee gooroo qanyaa lindii bayyuu bunee eebbaa tolasaa waggaa qanyaa shirranaa guyyaa baran baran nagaasaa shoosichaa jiraammash nagaasa tujjo anni kun biyya isaaniiti halkanii guyyaa mana kan ibiddaa godhanii boollatti galanii alangaan beelaa rukutee biyya abbaa isaanii achitti kan dhumu dhumee hanga dhufan tarrafu tarrafee goodatti allaatti nyaattee kan jettee har'a kunoo galata waaqatii nusan mana qaqqabne taabsaa kana kan arginu galata waaqatan jedha
yaadannoon adwaa har'a finfinneetti agarsiisa garaagaraa maarshii baandii akkasumas gugsii fardaatiin dabaalamee haala ho'aa ta'een kabajamaa ooleera gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif tsahaayi daamtoo finfinneerra